It's your girl CJ and this is Patricia's Time. You're welcome and let's hear what I have for you today. Don't go anywhere. Hey, it's another day and it's a very, very beautiful day. As I've said, it's CJ and this is Patricia's Time. If this is your first time and you're listening and you're wondering what is it all about, well, this is Patricia's Time and I am Patricia. So the moment you've decided to tune in and to listen to this, you're listening to me and that's my time. And what I'm talking about, or what is it podcast all about? It's all about life. Yes, life was meant to be lived. But life is not as easy, it's not smooth as someone might think. We have ups and downs. Sometimes we cry, sometimes we laugh, sometimes you are high, sometimes you're low. That's life. And I'm speaking about different stuffs here. Ambazo, someone somewhere might need them. Sometimes they are not new to you, but you might like or you might wish someone might speak of these things. So that's why I'm here. It's your girl CJ. So you're welcome and make sure you share this with your friends and your friends. I appreciate that so very much. Yes. So, kwenye episode ya leo, natamani kuongea na wewe kuhusu changes. Yes, kuna situations, kuna matatizo, like problems, ambazo zinaweza zikafanya mtu akabadilika. You might change for good or bad, but they're all changes, right? Yes, so today I want to speak to you or to share with you something. I'd like to start with a story, yes. And in our today's story, we have a beautiful woman. Yes, I should say that. It's a woman. And her name is Anita. Not a real name, though. Yes, this is my favorite name. And the person, Anita, my baby sissy, I love you so very much. And you know it. Yes, so back to business. Anita ni alikuwa msichana, alikuwa mtoto, amezaliwa, akakua. Amezaliwa akiwa kwenye familia kawaida, mamake alikuwa ni mwimbaji. Kwa hiyo Anita amekuwa akiona kwamba mamake anaimba, naye pia akaanza kupenda kuimba. So akaanza kuimba taratibu, akiwa na miaka 5 akawa ameshaanza kuimba, unajua kwenda Sunday school, unaimba kanisani kwenye kwaya hivyo. Lakini alipofikisha miaka 13 ndipo akaamua rasmi sasa anataka kuanza kuimba. So she decided to be a singer. Kwa hiyo mamake akamwambia, if you're ready and if you really want to be a singer, that's it, you can do anything. Na pia Anita alijua kwamba sauti yake imetoka kwa Mungu, kwa hiyo ni kitu ambacho alikuwa anatamani sana kufanya. Alikuwa anatamani kujua kile kitu Mungu alichompa anawezaje kukitumia ku impact maisha ya wengine. Bas Anita akaanza kuimba, na kwa sababu ilikuwa ni gift from God, akaweka nguvu zake, kwa sababu aliwork very hard, akafanikiwa mapema sana. Akafanikiwa, akawa na maisha yake mazuri, akawa na furaha. She was just happy, she was living her life, she had everything she needed, and at very young age. Unajua she was totally successful. So unapokuwa na maisha, pia unapokuwa umefanikiwa, lazima na maisha mengine yaendelee. Akaendelea kuendelea kuishi, mara pap akaingia mtu mwingine kwenye maisha yake, mwanaume. Yes, a man. And bad thing about that thing is that mwanaume hakumpenda sana Anita kama Anita alivyompenda yule mwanaume. Lakini the moment Anita amekutana na yule mwanaume, akampenda completely, akajikuta kwamba yani aka fall. Nadhani unanielewa. She was totally in love. Despite the fact that they were so incompatible. Yes, yani ilikuwa ni vitu vili tofauti. Anita was successful, was some girl who is very driven, you name it, unajua, yani msichana fulani hivi ana ndoto ana nini na maisha yake, lakini on the other side the man was just like a normal guy, a bad boy to add it to it. So hata watu wakashangaa wakasema no, this is not right, sababu Anita deserved someone good, mtu ambaye at least ana maisha yake fulani. Like I've said in my previous episode too, kwamba in whatever relationship you are trying to establish, make sure it add value to your life. Usianzishe tu mahusiano kwa sababu everybody is in a relationship. No, unapata nini kwenye hayo mahusiano? Sio tu ya mapenzi, marafiki, everything, whatever you are interacting with someone, make sure they add something in your life. Umeona? Yeah, so that money was not adding anything. Zaidi zaidi alikuwa anaendelea kutoa vitu kutoka kwa Anita. Lakini wanasema mapenzi ni nini? Ni kipofu. So she was so in love, she was blinded by it. Akaamua kufunga ndoa, kuanzisha familia. Lakini kipindi chochote, yani maisha yake hayakuwa vile kama alivyokuwa. Kuwa tu kwenye mahusiano, akajikuta anaanza kupoteza dira, kusahau alichokuwa anakifanya, maisha aliyokuwa amefanyia kazi kwa muda mrefu, akawa anaanza kufanya ni kupoteza. Lakini kibaya zaidi, wakaenda like she has been in that relationship or that marriage for 15 years na hakuwahi kuenjoy maisha yake ya ndoa. Lakini ilipofikia kipindi akapata mtoto, ikawa ndo sababu nyingine iliyofanya avumilie matatizo yote aliyokutana nayo katika ndoa, just because she wanted her kid to have a father. Kama ambavyo wanawake wengi hata kwetu wanafanya hiyo, ni kosa kubwa sana. They're just staying in ndoa zenye mateso, zenye maumivu, just because watoto waishi na wazazi wote wawili. Lakini I'm not sure if that is right. Nitaongea siku nyingine kuhusu topic about marriage. Yes, I'm not married, but I know a lot about marriage. Yeah, so akavumilia. Lakini baada ya miaka 15 kukaa kwenye ndoa, mwanaume mwenyewe akaamua kumwacha mwanamke. Kwa hiyo hapo mwanamke ndio kabidi sasa akubali. Lakini sio kwamba alikubali moja kwa moja. Kitendo cha mwanaume kumwacha ndio kilimharibia kabisa mwelekeo, akapoteza, yani akazidi kupotea. Alishapotea, akazidi kufanya ni kupotea. But this time ikawa ni mbaya zaidi, kwa sababu akajikuta kwamba alikuwa amemtegemea sana yule mwanaume kumpa furaha, kuwa yani he was her drugs. Lakini mwisho wa siku alivyomwacha, sasa akajisi yuko mwenyewe. That's what situation I want to speak about, kwamba kwenye maisha you might have everything in life, lakini ikaja kutokea ukakutana na kitu kimoja tu, either breakup, failure, nini kingine, unaweza kukutana na tatizo lolote, you name it. Yes, kuna matatizo mengi makubwa, lakini kwa hapa ilikuwa ni breakup. So hii breakup ilikuwa ni kitu ambacho kilimpiga sana Anita, kiasi kwamba sasa akasema this is the end of the world. Yes, wewe unajua umepitia situation gani, au kuna situation gani unahisi watu wanapitia ambazo zinafanya watu wakanani wakapoteza mwelekeo wa maisha. Umeona? So Anita at the end of the day akaamua kudepend on drugs, akaamua kutumia alcohol, akaamua kuwa mtu ambaye sasa amepoteza kila kitu, like ajue anachofanya. Kwanza alijiona yuko mwenyewe, hakuwa na mtu ambaye angeweza kumwambia anachokipitia. So she was just heartbroken, akawa mwenyewe. Zaidi zaidi ndio hizo kutumia madawa, she was getting high, and getting high sometimes it's good but it's not so good, kwa sababu mwisho wa siku you'll depend more and more, you become addicted, and after that mwisho wa siku unaharibu mwili wako. And at the end of the day these drugs, alcohol, they kill. Shanifahamu? Yeah, so that's what happened to her. Anita akapoteza maisha yake akiwa bado ni mwanamke. By that time alikuwa ni mwanamke, lakini angeweza kuwepo mpaka leo. Kilichofanya apoteze maisha yake ni kwa sababu alipatana na situation ambayo ilifanya ashindwe kuhandle. Ashindwe kujihandle mwenyewe. Ikamfanya sahau kila kitu ambacho alikuwa nacho katika maisha. Kila kitu alichokifanyia kazi. Akamfanya nini? Amekisahau. I'm giving you a few seconds to think about this story, to think about Anita. Then I'm going to talk to you about what I wanted to talk out of this story. Okay, I'm sure umejikumbusha kidogo, umemfikiria Anita, umevaa viatu vyake. Sometimes unaweza kusema mbona ni tatizo dogo, breakup inakufanya hivi. Yes, it might be a very small problem to you this, lakini unaweza kupata na tatizo lingine ambalo kwako kubwa. Tuna uwezo tofauti wa kuhandle matatizo, tuna uwezo tofauti kukutana na changamoto za maisha. So mtu yeyote usiseme kwamba changamoto hii ni ndogo sana. No, kaa mwenyewe katika uwepo wako, alafu angalia au kama ulishawahi kuwa kwenye changamoto ambayo ilikufanya upoteze mwelekeo. Hicho ndo ambacho nataka nikiongelee leo. Vitu gani unaweza ukafanya ukiwa katika situation kama hiyo? Kwa sababu that is not the end of the world. Na hakuna maisha ambayo yangeweza kuishi bila kukutana na majaribu, bila kukutana na matatizo, bila kukutana na vitu vigumu katika maisha kiasi kwamba unasema, this is it. Kusingekuwa na maisha. Na Mungu aliweka hayo maisha ili tuweze kukua. Usipopitia vitu vigumu kama hivyo, hauwezi kukua. Kwa sababu utabaki pale pale, utaendelea kuwepo kwenye comfort zone. Na ndio maana wanasema hata dhahabu lazima ipite kwenye moto ili iweze kuwa dhahabu. So, these are few things I want to share with you ambavyo naweza vikakusaidia unapokuwa katika situation. Kitu cha kwanza, jua kwamba wewe sio wa kwanza kupitia hiyo hali na hautakuwa wa mwisho. Sawa? Kama fulani alipitia, hata wewe unaweza kupita. Kama fulani alitoka, hata wewe unaweza kutoka. Isikufanye hiyo situation ukajiona kwamba why me, ukaanza kujiblame au kublame other people. No, you are not alone and you are not the only one to be in that situation. Kitu kingine, seek help. Yes, unapokuwa kwenye shida, unapokuwa kwenye changamoto, usijiumize sana mwenyewe. It's not your fault. Sometimes yet it might be your fault, you have made a mistake, lakini nobody is supposed to judge you. Hakuna mtu anatakiwa kukujudge. Na endapo you have someone you can turn to, kama nilivyosema last time on my episode, if you have someone ambaye ameleave a light on for you, just go to that person. Lakini if they will disappoint you, like I said, kwa sababu sometimes you depend on someone and they disappoint you, don't you worry. There is God. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa neema. Hata kama umefanya ni kosa, it was by mistake, ndio maana unapitia situation, Mungu wetu anasamehe and he is always there. Unaweza usipate majibu ya moja kwa moja, lakini Mungu atakuinulia watu ambao hujategemea wametoka wapi. Atakuinulia mtu hata kama sio mtu, yani Mungu ni Mungu, atainua hata mawe ili mradi tu uweze kupita katika hiyo situation. Kingine, katika kile unachopitia, you have yourself to blame. Hata siku moja usimlaumu mtu. Usimlaumu mtu kwamba ninapitia matatizo, nobody is caring, nobody is watching, like nimemfuata mtu can disappoint. No, it's not their fault. Actually, you have yourself to blame. Now, why you have yourself to blame? It depends on you. How are you going to get out of that situation? Ndio maana nikakwambia, there's only one superpower ambayo ni Mungu. If you turn to it, hautategemea binadamu, hautategemea kwamba binadamu anisaidie nitoke na situation. It's all about you, yourself, and your God. Last thing, life is too short. Kama nilivyosema, you are not the only one unapitia matatizo. Lakini pia maisha ni mafupi sana, alafu maisha ni mazuri. Unaweza kuwa unapitia shida, yes, ukaamua to depend on other substance like alcohol, drugs and that, utapata temporary happiness au utapata temporary solution. Lakini you need to have permanent solution. You need to get out of that situation ukiwa na nguvu mpya, ukiwa mtu mwingine. Yani situation ikubadilishe, ukiwa ikubadilishe in a good way. Usibadilike kama Anita. Alibadilika, akasahau like everything and at the end of the day akaacha dunia, watu wanaendelea kula raha. Even that man, he married another woman and wana watoto wawili, wanaishi maisha yao mazuri ya furaha. Umeona, kati yeye ametumia zaidi ya miaka 15 kumfikiria mtu ambaye hamjali wala hayuko pale kwa ajili yake. Life is too short and you have to love yourself so much kiasi kwamba kubali kila tatizo linapokuja. Afu kila tatizo linapokuja, tumia kama changamoto. Toka pale ukiwa na nguvu mpya. Yes, I don't want to be a preacher, guys, but that's it for today. I just wanted to talk to you about changes. Any situation can change you, either good or bad, so it's up to you to decide. And actually, it's not up to you, but when you decided to look up to God, yeye atakusaidia zaidi kuliko ukimtegemea mwanadamu au ukitegemea vitu vingine. Life is too short, and I hope you have enjoyed very much. And that was it for today. Make sure in every situation that you are in, inakuwa ngumu vipi, yani ni ngumu kiasi gani, muombe Mungu utatoka salama. Na hakikisha unatoka usiwe kama ulivyo kuwa. That's growth. Tunakuwa, guys. So you have kupitia mambo magumu ili uweze kufanya nini? Kukua. Yes, so that was it for today. It was your girl, CJ. Thank you so much for downloading. Thank you so much for your time. I'm sure you've listened until the end. And I'd like and I would appreciate if you give me feedback. Connect to me through my social media. Ninapatikana Instagram, Patriga. That's my name on Instagram. Lakini pia unaweza kanipata kwenye WhatsApp. Text me anytime. And nikipata feedback huwa najisikia vizuri sana. So my number is +255 655 9354. You're welcome. And this was Patriga's time. Until next time. And guys, I would like if someone would suggest something they want me to talk about, I'll feel so good. Yes, to hear from you guys. So, till next time, stay safe, be good, and katika kipindi hiki cha corona, endelea kuomba Mungu, endelea kujilinda, osha mikono yako, kaa nyumbani kama huna kitu cha kufanya, sikiliza podcast. Kuna podcast nzuri sana. Ukinifuatilia kwenye mitandao yangu hasa WhatsApp, nina suggestion kibao za podcast. You can ask me for different suggestion. Nikwambie unaweza kusikiliza nini, unaweza kusoma nini. Life is a beautiful thing and life is too short. So don't get twisted, baby boys and girls. Till next time. Bye-bye.